We are always happy when people enjoy hearing the word of the Lord.
Sisoloko sivuya xa abantu bevuyela ukuva ilizwi lenkosi. Soloko ke iminyango ivuliwe siyavuya kuThixo. Bakhona ke abanye phakathi kwethu abacinga ukuba ndibatyala impendulo. Bendingafuni ukuyinika kuba akukho mntu endimtyala impendulo. Kodwa ke sekunjalo ke ukushiyeka ndingonentlonipho ndizawuthanda uba ndenje njalo. Ndibhekisela kwiphephandaba, isiqwentshwana nje sephephandaba esithe saba nentsebenzo enkulu ngokungaqhelekanga kakhulu ke. Kuphela phakathi kwamakholwa wonke omnye umntu wayesoloko eqonda yonke into kakuhle. Kuphela ngamanye amakholwa angaqondiyo. Ngenxa yabo ke ndizawuthanda ukuthetha oku kulandelayo. Andizange ndahlala ezinyaweni zikaGamaliyeli. Andizange ndachitha iyure kwisikolo seBhayibhile okanye kwidyunivesithi ezinyaweni zomntu. Ndithe nje ndaba nethuba lokufunda into ebhaliweyo kwicebo likaThixo. Kwaye ubuKristu izolo namhla nakwincwadi ethi uThixo necebo lakhe eluntwini, yonke into ebhalwe phayana yayiziziseko zomsebenzi wam, into endayinikelwayo emva koko. Akukho namnye umxholo oseke waziswa kum ekwakumele ndijongane nawo. Ndakhetha, ndabhala, kwaye ndiyakholwa ukuba ndinalo ilungelo lokuba ndazise inyaniso kwelona nqanaba liphezulu. Kungenzeka ukuba asiqondi ngokupheleleyo oku, kodwa kuba wena okanye abanye bebesezihlangwini zam ubuza kukuqonda ngcono. Kukangaphi napho kumele ujongane nabasemagunyeni nangoku xa bendisiya eKinshasa ngokunyanga kaCanzibe, apho kumele uye kurhulumente kwiofisi, apho kumele ujonge indlela oyangayo ngokuba iminyango ingavalwa kakhona, baphelwa bazalo nodade bangakwazi ukuhlangana. Sisitsixo, isitsixo sasemhlabeni, hayi isitsixo sasemazulwini. Eso ke sesohlukileyo. Inkosi yathi kuPetrosi, ndiyakukunika izitsixo zobukumkani bamazulu. Eso ke sisitsixo esahlukileyo ngokugqibeleleyo, sisityhilelo sokuba ukwazi ukufumana into uThixo kumele ayithethe kuthi. Ukuze sikwazi ukungena, kumele sithi apha emhlabeni, ukuze sikwazi ukufumana iminyango evulweyo endaweni ethile. Ezinye izinto ngamanye amaxesha azincedi, azifanelanga. Ndandicinga ukuba bonke abantu bazawuvuya kunye nam, kwaye ndabuzwa ukuba ingabe khe kwakhona ukubhiyoza okukhulu na apha, kwaye ngoku kwamele ndithi bekhona intlungu phakathi kwabanye, kwaye bekungekho nakunye ukubhiyoza. Oko ke kuye kongeza amanzi amancinci pha emlilweni. Ndithanda ukunibonisa umfanekiso kamzana uBranham eshumayela enekola yakhe egqwethiweyo yajikiswa ngaphakathi. Umzane omnye owathetha kakhulu ngokuchaseneyo naloo nto waya kwigumbi lokutshintshela kwibandla elinye eBombay, apho ndandishumayela khona, kwapho kwakumele atshintshe khona, ukutsho ke kwibandla lama-Anglican. Wathi umbingeleli kum, tshintsha impahla zakho apha undinike. Waze wandinika ingubo enekhola. Ndathi kuye, ndiyacela undishiye. Xa emkile ndayixhoma ingubo phayana kulaa wardrobe bebeyithathe khona. Wathi ndiza kubiza xa ilityeli lakho, ndathi kulungile. Kwaye xa wandibizayo bendifana ngendlela ebendiyiyo ngaphambili, ndingenayo ingubo yamatshetshi, ndingenakhola. Naye umzana uBranham wabizwa waze wayinxiba ingubo enekhola. Wayenokwazi ukuba abe nenkani njengam, athi ndizohlala ndilolu hlobo ndilulo. Kodwa masike sicinge uPaulus wayenokuthi ndithe ndaba zizinto zonke kubantu bonke ukuze ndikhokele abona banintsi enkosini, yinxalenye nje yakho. Kwaye kuba asazi ukuba inceda phi loo nto, iminyaka emibini eyadlulayo ndiye ndanokukufuna entliziyweni yam uba bekuvela kuThixo. Ndiyabulela ukuba bengingaveli kuThixo uxolo, kodwa ikandonakalisi loo nto kude kube ngoku. Ndiyathemba ukuba yawuqhubekile lo hlobo kwixesha elilizayo. Ndiyaziphinda kuko oku, andidingi ukuba ndishiye into ngasemva endiyifunde endaweni ethile njengoPaulus. Andifundanga nto ezinyaweni zomntu, ngoko ke andinayo into endinokuyishiya ngasemva, kodwa ndifunde okunintsi ezinyaweni zenkosi kwaye ndifuna ukugqithisela kwabanye oko. Bazalwane noodade, singathi mhlawumbi sibe nokuqhayisa ngokungahoyi kwethu. Kwaye umzana uBranham wava ubunzima kakhulu kule nto. Umzana uBranham wava ubunzima ngokuba abe neminyaka nje embalwa yesikolo, wava ubunzima kuloo nto. Kwaye kwinqanaba lokubona kwalapha emhlabeni singanjalo nathi sonke thina silapha. Yandenza loo nto kakhulu kuba ndonele ukuba ndithi ndiphumelele kakuhle. Kwaye kumele uvuye kunye nam, ungavumeli nanye into ize entliziyweni yakho, ngokuba loo nto ayincedi ngenyaniso, ayincedi. Ngokuchasene noko siyazonakalisa ngokwenza oko. Ukuba nonke benisazi ukuba zingaphi izinto zolungiselwe bekumele ndizeyise ukuze sikwazi uba khona apha, xa ndingasekho apha niyakwazi ukuba yinzame engakanani na endithe ndayifaka kuyo yonke into. Into esinayo apha eJamani yahlukile, asiyontsebenziswano kawonkewonke, asiyombutho ebhalisiweyo, asisosisekelo, asiyonto emehlweni omthetho. Kodwa sinokwaziwa ngokuba sizezinto zonke sibe singezizo, uThixo usibonise inceba phambi kwabantu. Mhlawumbi ke sisena umsebenzi oba siwuzalisekise, mhlawumbi kuzawungqinwa ukuba ngenye imini ilizwe lonke kumele kufikelelwe kulo. Kwaye siyakuthi kakuhle kakuhle nje uba ndatshoyo kwiminyaka emibini eyadlulayo kumhlangano seLondon ukuba sithethe ngeesathelayithi ukuba zifakwe phaa ezipalini zifikelele kulo lonke uluntu. Ingaba yintoni thina esiyaziyo? Andazi into mna ngokwam. Ndingazisala ngendlebe mna ngokwam ndithi wena wenze ntoni. Abanye nabo kunjalo bangakwenza oko, kodwa masiyeke lolo hlobo. Andizi ndinamazwi alambathayo yobulumko babantu. Ndiyakuxelela, abazange bakuvoko ngaphambili kwaye akenzeki kubo ngaphambili ngokunjalo. Mna ndiyimeko ebalulekileyo, ndingenza ntoni ngaloo nto? Kwakumele ndiye esikolweni seBhayibhile iminyaka engama-30 eyadlulayo. Zange ndivume ngokuba ndandingenokwenza oko entliziyweni yam. Kakuhle kakuhle zange kuvunywe ukuba ndizibize uba ndingumshumayeli kuba ndingazange ndimiswe mntu, kodwa ndishumayele kulo lonke ihlabathi. Ndingathini ngaloo nto? Zange ndiye esikolweni seBhayibhile. Ewe, ndisibonile isikolo seBhayibhile ngaphakathi, kodwa zange ndachithi iiyure ezingaphezu kwa24 phana. Iiyure zimbalwa zokuvakasha ngamanye amaxesha e-England okanye eSwitzerland, kodwa ezi zindlela uThixo umntu angamkhokhela ngazo. Kwaye into esingayiboniyo namhla siya kuyibona ngomso. Ngokuvuyisanani nam, mhlawumbi into uPaulus awayibhala emva phayana izawuzaliseka okanye uLuka malunga noPaulus. Ndiyakholwa uLuka wabhala incwadi yezenzo. Kwisahluko samashumi amabini anesithandathu umqolo wamashumi amabini anesibini kubhaliwe, ngoko ndizuze uncedo kuThixo nje ndimisile kude kube yile mini, ndingqina komncinane nakomkhulu, ndingathethi nanye into ngaphandle kwezo bathi abaprofeti noMoses ziza kubakho. Ewe, ngumnqweno wethu ukuba sibe ngamangqina phakathi kwabakhulu nabancinci. Mhlawumbi omnye kumele ahlele kumgangatho wabo ukuze akwazi ukuthetha into kubo, kodwa ndiyacela nindamkele ngendlela endiyiyo. Xa ndingasekho emhlabeni ngoko ningacinga malunga nento yayikho, kodwa masiyishiyile olo hlobo. Ngoko nani uzawungabikho apha, ingabakho njalo mzanu uSmith, ngoko sihambe sonke siye enkosini. Kodwa kumele ndinibuze oku, zikhona izinto endifuna ukuzithwala, ekumele ndizithwale. Andifuni ukuba niqonde mna, andifuni ukuba kube khona ukungaqondani entweni. Loo nto ayifanelanga ube njalo. Kungenjalo ngenye imini andizuziva ndilungile nakanye, kwaye andizukwazi ukuba kuya ukwenzeka ntoni. Ndiyacela niqiniseke ukuba ndiziva ndikhululekile xa ndilapha kule ndawo, kwaye ukuze bonke abantu bazive bekhululekile ebukhoneni beNkosi. Ndiyacela masingavumeli nanye into ukuba ivuke ngaphakathi kwethu enokusonakalisa ngendlela ethile. Mhlawumbi ngomnye wabancinci kwabo uPaulus wabhala ngabo ukuba elona lungu liethe-ethe lelona linikwa imbeko. Ndazi ntoni na ukuba uThixo uzahlula kanjani izinto, andizazi kwaye ayikokwam ukugqiba oko. Sekunjalo ke ndiyabulela enkosini ngayo yonke iminyango evuliweyo ngawo onke amathuba, ngokunjalo ngalo ubabalo athe wasinika ukuze sivakalise ilizwi lakhe. Kwaye ndiyakuxelela ukuba uThixo uqhubeke sinceda, sizokuba na umsebenzi wokuthi ngenyaniso sivakalise icebo lakhe ngenyaniso. Ndifumene nje ukufowunelwa ngunkosikazi kapastor othile, sababhaptiza kwifama ekuthiwa yikaRhof, kwaye zange sivento kubo kuyo yonke le minyaka. Saquphe isazela samhlaba waya pha kwi-post office namhla ukuba sibone uba sisephi na. Wasifowunela wathi, Mhlekazi uFrank, awuyikholwa ukuba yintsikelo enjani incwadana encinci yakho icebo likaThixo ithe yaba yintsikelelo kuthi emva phaya? Wacela ukuba ndisenazo iikopi noba zilishumi. Ndathi, ixesha lidlulile sibhala okuninzi sakuthumelela. Wandixela nje ezinye izinto ezimbalwa, kodwa ngenyaniso ngisentliziyweni yam phambi kokubuya kwenkosi uba uThixo yasinika lo babalo ukuba sicacise into uThixo athe waba necebo ngayo eluntwini, kwaye yanga ngasincedi ukuba senjenjalo. Kwaye ndiyakubuza kanye kwakhona ukuba, ndiyanicela kwakhona ukuba nindamkele ngendlela endiyiyo neempazamo zam nayo yonke into. Ukuba ibingalunganga uThixo uzayilungisa, ukuba yayilungile akazuyenza uba ingalungi. Akumele sihlale ezintweni ezinjalo. Ndiyathemba ukuba akuzudinga ukuba senze ezinye intetho ngenye imini. Masamkele yonke into, singabuzani into. Bakhona abantu abakholwayo ukuba abantwana babo kumele bafunde, kukhona abanye abantu abakholwayo ukuba abantwana babo kumele bangayiyofunda. Ngoku masivumele wonke umntu ukuba abe enze ngokwengqibo yakhe, siyekele wonke umntu kokwakhe ukuqiniseka ngokuba abanye bangabe kanti baneenjongo ezilungileyo, abo bangafundiyo nawo bafundayo bonke balungile, onke balungile nje ngokwendlela yabo yokubona, baphile ngokwengqiniseko zabo. Ngethuba apho sizawubona khona ukuba kukhona intlantsi eyenzekayo, kulapho sizawuzama ukucima khona umlilo ide ibuye inkosi. Wonke umuntu makaphile luThixo wakhe ngokwengqiniseko yakhe, aqiniseke ngoluvo lwakhe, melibe lolo hlobo idibuye inkosi. Ayikho enye indlela, kungenjalo sawubenza ubenzima ubomi omnye komnye. Size siphose izikhubekiso endleleni yomnye nomnye. Kumele ingabi lolo hlobo. Nandikhe ndathi komnye umzalwane, noba ndikhe ndazama uba ndifumane ityalo okanye ndinyelise umzalwane, bendingenawufumana nto, andikwazi ukufumana nto. Sonke isigqibo somntu sigqibelele kakhulu, silungile uba ananto yoba ndiyiphikise loo nto. Sonke kumele sibe nesisimilo, kwaye ndiyayinyanisa loo nto. Isigqibo umntu ngamnye asithathayo silungile kubo. Isigqibo somnye singohluka ngokugqibeleleyo. Ngoko ke sifuna ukuvumela wonke umntu ukuba ame ahambe. Kumkuvakasho lwam lokugqibela phayana kwiholo ledolophu, ndiye ndabona incwadi yango-1987. Ndiyathemba ngenye imini sayifumana zonke ezo nkcukacha. Kulungile, nantso ke into endifuna uyithetha kwangaphambili nje. Siza kubuyela koku kweli nqanaba, kodwa ngoko inkolo nje, le ndawo yenkolo ithi pha kuparagraph 4, ungqino olusemthethweni lomhlangano wenkolo kwadeliswa phayana, ibandla lamaRoma lamaKatolika, ibandla lamaRhabe, ibandla lamaJuda, indawo yamaSilamsi nezinye ezinye iinkolo okokugqibela.
We do not legally belong anywhere. We have no rights on earth. We do not seek them. And we do not need them.
Kwaze kwabhalwa ekugqibeleni, abanqulumalanga ngokusemthethweni nalo naliphi na unqulo. Nantso ke into esiyiphawulayo le ithi abanqulumananga na ngokusemthethweni naluphi na unqulo. Mhlawumbi ke kumele kongezwe phayana indawo ethi yinto kawonke-wonke leyo. Ndiyazi ke abantu bazawukwenzani ngaloo nto, asidingi uba sibe nexhala kakhulu ngaloo nto. Into ezawuba yiyo izoba yiyo, kwaye imithetho imithetho, umyalelo ngumyalelo. Bendifuna ukutsho nje ngokuba ndize nawo phayana kwiholo ledolophu. Ingaba kufikela phi kufundo lwethu lesiBhayibhile? Mhlawumbi incwadi yesibini Tesalonika isahlo sokuqala, ingaba yiyo? Siye sayapha kwincwadi yesibini uTesalonika isahlo sokuqala safika esiphelweni. Okanye ingaba ukhona umntu onombuzo? Ingaba ikhona imibuzo yeBhayibhile? Akekho. Ewe, oko kukwelinye ilizwi lesiprofeti endilifunde namhlanje kwiBhayibhile yesilungu. Kozeya ukuba bathe baba sisukulwana sabantwana bemigqakhwe, yayisoloko ilomeko uThixo wahlula abantu bakhe. Wayengafuni ukuba amaSirayeli axutywe kunye nabanye. Yayingumyalelo kaThixo lowo, isigqibo sikaThixo. Ngoko ke ngokunjalo noqeqesho luphayana, xa amaSirayeli abuyele ekhonkxeni kwaseBhabheli umzekelo, zonke iincwadi zahlolwa nje kakuhle, kwaye kwaxelwa kanye ukuba ngubani waphayana ngubani ongengowaphayana. Ngoku kwakumele kube khona umlibo, incwadi yokuzalwa. Yayikhona enye into, abantu bohlulwa babengavunyelwa ukuba baxhamle kweyona ndawo ingcwele. Ewe, ngokuba babengenokungqina ngomlibo wabo. Ewe, kodwa kumnqophiso mtsha okucacile, uYohane wathi kwivangeli kaYohane isahluko sokuqala, ukuba nabani ozelwe nguThixo hayi ngokwentando yomntu hayi ngegazi kanye ngokwentando yenyama kodwa ozalwe nguThixo kunqophiso omtsha kusoloko kukhona umlibo omnye ongcwele onelifa yonke enye into ke ngumxube kwaye ayamkelekanga ebandleni kuphela abo bazelwe nguThixo ngabo abamkelekileyo ebandleni oyifumana loo nto kumahebhere sahlo seshumi lesibini sifikele kwibandla logqibeleleyo amazibulo ngabi njalo ngoku nje ubumzana uBranham wayesoloko esithi akekho umntu onokungena ebandleni kodwa kumele abe kanti uzelwe kulo ukuze amkele ilifa kwaye lowo kuyawuba ngumntwana kaThixo namhla ndifunde ilizwe elimnandi kumagalati kuthuba nje linye kumagalati isahluko sesine kumagalati isahluko sesine umqolo wesine apha ithi lithekela kuzaliseka ixesha uThixo wamkhupha weza unyana wakhe othe wazalwa kumntu oyinkazana ethe wazalelwa phantsi komthetho ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho ukuze sikuzuze ukwenziwa onyana apho uPaulus ubonalisa yonke imbali kaThixo eluntwini uThixo udale uAdam unyana wakhe abefuna uba nonyana njengaye onyana bazawuphila ngonaphakathi onyana neentombi bebatsha ngonaphakathi kwaye oko andikubeke ngolu hlobo ngamazwi am ngendlela ethile ndingabarongo emva kokuThixo besikade silahlekile uThixo wafumana indlela yokuba sibuyisele kubunyana bethu ngokuzitshila kunyana wakhe yiloo nto ndithanda ukuyicacisa oku ngendlela ethi ilizwe lonke liyaqonda ukuba kutheni uThixo wazityhila kunyana wakhe kuko konke kumalunga nako oku Adam wokuqala bekhona wesibini injongo kaThixo kukubuyisela icebo lakhe loqobo eluntwini ekuzalisekeni okungunaphakade kwaye uya kuphumelela isuku ngethuba xa inkosi ibuya ithatha abangabayo ibathabathele kuye baze benziwe kumbi injongo nesizathu soku iyakuzaliseka kwakhona inqanaba eluluqobo libuyiselwe akuyi kubakho umlando wesono wasikulo wakufa awukho nto yawushiyeka kodwa iyakuba linqanaba ngendlela kwakuyiyo kuzawufana ngendlela kwakuyiyo phambi kokuwa kumntu ephakadeni yinto uThixo ayiphumelelisayo lena umsebenzi wethu ke kuba senze eli cebo likaThixo eluntwini balicace ebantwini kwaye ndiyathemba ukuba ihlabathi lonke liya kukuva ungacinga wena mhlawumbi le ndoda iwuphosa kude umnatha wayo okanye inengcingangcinga nje kodwa ndiyakubuza yintoni eyaxelwayo phaa ekuzalweni kukayesu Kristu uvuyo liyakuza phezu kwabo bonke abantu ingaba inkosi angithi kwiziphelo zehlabathi yintoni esinokubambelela kuyo ndiyakubuza ngaba kumele sivuye kuba bambalwa abathi babe ngamakholwa okanye sivuye xa bebanintsi abantu ababa ngamakholwa sivuye ngantoni masivuye kuphela ngethuba xa ithi ifikelele kuthi sive uba ithetha ukuthini na xa abantu belahlekile benoluthando oluvuthayo thina size sibe nothando oluvuthayo lokuba sibancede sibakhuphe emlilweni abanye kodwa loo nto ayisengombuzo apha ndicinga sele kuphenduliwe ingaba ukhona na omnye umntu onombuzo ingaba singabuyela ke kwabaseTesalonika kangoko ndikhumbula kumele sibuyele ngencwadi yesibini kwabaseTesalonika sisibhalo esithe amaxesha amaninzi saya kuso umzana uBranham thethile ngaso ndibhalile ngaso kumqolo wokuqala uthi ngokusiyaniyala bazalwane ngako ukubuya kwenkosi yethu Yesu Kristu nangokuhlanisana kwethu sonke kuye. Ngoku apha kwakhona kumalunga nokubuya kwenkosi ukubonakala kwenkosi yethu Yesu Kristu nokuhlanganiswa kwethu sonke kuye. Kwayesi sicelo sithi sesokuba ningazanyazanyiswa kwakakumbi ningazanyazanywa ngumoya okanye lilizwi okanye ngathi yileta evela kuthi njengokuba imini kaKristu isondele. Siyabona ukuba uPaulus udibanisa ukubuya kwenkosi nemini yenkosi. Sithe sayijonga uba yintoni imini yenkosi. Imini yenkosi izawuvutha njengeziko. Kwaye phambi koba ifike imini yenkosi, uThixo wayefuna ukuthuma umprofeti uEliya ukuze azibuyise zonke izinto. Ngoku asizuvuma namnye umntu ukuba asenzele ingxaki ngathi imini yenkosi seyilapha. Kodwa uhlola izibhalo ufumane ukuba intona ekumele yenzeke phambi uba ifike imini yenkosi eluntwini. Kwaye xa sithe sahlola sazi ukuba yintoni uThixo ayithembisileyo, sidinga nje uba sijonge ukuzaliseka kuba sazi kuba ixesha lisondele. Ngoku makungabikho mntu oxhumayo xa esithi umntu umoya utyhilekile kumba imini enkosi seyilapha. Ungatsho nje kakuhle uthi yima kubhaliwe apha uba umprofeti uEliya kumele ufike kuqala phambi kwemini enkulu yoyikekayo yenkosi. Qala zonke izinto kumele zibuyiselwe akho njalo. Into uPaulo sebefuna ukuyithetha leyo ukuba kumele sibambelele elizwini lenkosi singazanyazanyiswa kuba khona umuntu othetha enye into. Kumqolo wesithathu uyabhala ngoku into ethe yabankulu kuye ngaso isitshilelo somoya. Makungebikho mntu onilukuhlayo nangayiphi na indlela kuba lo mini ayikufika kungakhange kube khona ukuwa kuqala aze atyhileke umntu wesono unyana wentshabalala. Sicacisile ke oku wayemnye kuphela umntu eBhayibhileni owabiza ukuba ngunyana olahlekiso yayinguJudas wazalelwa oku wezehlabathini ukuze abe ngunyana olahlekiso njengoba uYesu Kristu wazalwa weza ehlabathini ukuze abe ngunyana kaThixo asihlangule entshabalalweni. Konke oku yayinjonga Thixo sele kubhale ukundumiso ukuba indawo yakhe mayibe senkangala ubuveleli bakhe buthathwe ngomnye. Oku kwasekubhaliwe ezibhalweni kwazaliseka nangoku namhla izibhalo ezingcwele zisazaliseka. Yaqhubeka kumqolo wesine bayana umchasi oziphakamisa ngaphezu kwa konke okuthiwa nguThixo ukuze athi yena enguThixo ahlale etempileni kaThixo ezibonakalisa ukuba unguThixo. Abaninzi babhalile bashumayela bashumayela into enkulu ngokungako oku. Kodwa siyabulela kuThixo ukuba oku thina sicaciselwe ngawumoya. Kwaye kumele ndiyitsho ngokuba inyaniso. Kuye kwacaca kuthi ngalo ulungiselelo kamzana uBranham. Kwakukhona izinto ezithile esazibonayo nesaziqaphelayo sazazi. Saba nokucacelwa okugqibeleleyo malunga nako konke izinto ezingecebo losindiso ngalo ulungiselelo lukamzana uBranham. Ngakoko siyavuya ke kumqolo wesihlanu ithi anikhumbuli na ukuba oko bendisekuni ndanixelela ezi zinto. Nantsi siza ke ngoku. Nangoku niyakwazi okubambezelayo ukuze atshileke ngelakhe ixesha. Bazalwane sinofundo lweBhayibhile apha. Wathini umzana uBranham? Ngubani okanye yintoni? Into ephazamisa ukubonakala okungqaleyo komchazi uKristu, indoda yentshabalala, unyana wentshabalala wongendawo, yintoni na? Ndixelele sisefundelo lweBhayibhile apha. Yintoni na? Ngumoya engcwele kuwo umtshakazi. Yinto umzana uBranham wayitsho ngokucacileyo. Umoya engcwele kuwo umtshakazi. Ngamandla kaThixo asekhoyo njengetyuwa yehlabathi ukuze yonke into ingawi. Umoya kaThixo kuwo umtshakazi usakutyhila ukubonakala komchazi uKristu. Kulapho kuphela xa umtshakazi uzawuthatha unyuswe, uSathane uyawuphoselwa phantsi aze angene kumchasi uKristu. Emva koko uzawubalerhamncwa. Yinto le ecacileyo ebhaliweyo ngumoya engcwele kumtshakazi. Soloko umoya engcwele ukumtshakazi apha emhlabeni, umchasi uKristu akakwazi ukuzitshila ngokupheleleyo, akakwazi ukuphuma ngokuphandle. Ayenzeki loo nto. Soloko umtshakazi usemhlabeni, uKristu ukhona ngawo umoya kuwumtshakazi, kwaye ubambe izinto ngasemva kuphela ngoko apho uyawuphuma ngokuphandle. Mamela into eyitshoyo kumqolo wesixhenxe, ngoba imfihlelo yokuchasana nomthetho selisebenza. Siyakwazi oku ngoku ngokufihlakileyo kuzo zonke amathala epolitiki. Emva komdiyadiya igunya kudala lisebenza ngokufihlakeleyo, nditsho nasemva kweziqhumiso babhala nje kakuhle ngokungafaka amagama nedilesi phayana emibuzweni, kodwa banalo inani phayana ukuze bazi kakuhle ukuba umhlekazi ubani bani uhlala phi. Ngaba injalongo bazi kakuhle, hayi hayi, bayayazi loo nto. Yiloo nto bengadingi uba babe nexhala ngakho, kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho selisebenza. Kodwa kulindwe ukuba ade lowo umbambezelayo ngoku asuswe kanye. Into ebambezelayo kumele isuswe endleleni. Nje basile kutshiwo umoya kaThixo uzawuthi ngoku unyuse ibandla umtshakazi. Kubhaliwe ukuba umoya walowo wamvusayo uYesu kwabafileyo uhleli emizimbeni yethu uyawumenza, uyakuyenza iphile. Ngoku siya kuguqulwa sinyuswe
ngamandla omoya. Emva koko, umxholo wesibhozo, andule ukutyhileka ongenamthetho. Lo iya kumtshisa inkosi ngomoya womlomo wayo. Impangise ngokubonakala kokufika kwayo. Ewe nini? Kuya kwenzeka nini oku? Ingaba lo ungendawo uzawutshatyalaliswa nini, asuswe nini ngokuza okunjani? Hayi eluxulweni, ngoqinisekileyo hayi eluxulweni. Inkosi ayizuhlela ezantsi kulo mhlaba. Ngoxhwilo siya kudibana naye emoyeni, size sinyuswe siye kwisidlo sangokuhlwa somtshato. Soyifunda loo nto phaa kumqolo we19 kusityhilelo. Xa ebuya ezolo udaba lokugqibela kwihashe elimhlophe, wabe embathiswe ingubo enkxuzwe egazini, igama lakhe ingulizwi likaThixo. Ngoko uya kumbulala lo ungendawo le ndoda yesono ngomphefumlo womlomo wakhe. Ndicinga uba ndiyibhalile loo nto kwi-Isaya isahlo se19. Akekho umntu onokuyijonga igqithe. Isaya isahlo se19 kumele uba iyo. Umqolo wesihlanu. Emva koko safunda nomqolo wesithandathu kunjalo ukuze siwubone umxholo. Isaya isahlo se19 umqolo wesihlanu. Safunda nje indawana kumqolo wesine ngokunjalo. Alibethe ihlabathi ngentonga yomlomo wakhe, ambulale ongendawo ngomlomo wemilebe yomlomo wakhe. Sisinye esiya. Yoba bubulungisa iqamisi lesinqe sakhe, ibe yintembeko inqamisi lamanqe akhe. Incuka iyakuhlala nemvana, ingwe ibuthe netekane lebhokwe. Ingaba siyayibona uba ihamba iya iyowelela kwimilleniyam. Sele ikukwaziswa nje kolawulo lwemilleniyam. Yonke into ihamba nje kakuhle okugqibeleleyo ngokumangalisayo. Ngoku yaqhubeka apha ngomqolo wethoba, incwadi yesibini Tesalonika, isahluko sesibini. Kwalowo ufika ngokusebenza kukaSathane ngayo imisebenzi yonke yamandla nemiqondiso nezimanga zobuxoki, asinakuzinceda phantsi uba sitsale ukudibana kwalo mxholo apho le moya mithathu ingcolileyo ivelayo kulamangaliso yenze imimangaliso ihlanganise okumkani bomhlaba. Isityhilelo sahlo se16 umqolo we16 one13 itsho kanye ngeli xesha. Isahluko se16 qolo we13 sityhilelo uthi, ndabona kuphuma emlonyeni wenamba nasemlonyeni werhamncwa nasemlonyeni womprofethi wobuxoki omoya abathathu abangcolileyo befana namasele. Kuba bangomoya bedimoni besenza imiqondiso, abaphuma baye kubo kumkani bomhlaba nabelimiweyo liphela ukubahlanganisela emfazweni yalo mini inkulu kaThixo uSomandla. Uyayibona? Oku kumalunga nodabi lokugqibela. Kwaye le moya ingcolileyo yimimoya yongendawo, kodwa benza imangaliso. Kodwa kunjalo imiqondiso nezimanga zobuxoki, hayi ezenyaniso. Sele sijongile nako oku kubini. Into engekho namnye umntu onokuyenza, lo mntu wesono unako ukuyenza. Kodwa umisele ukuba enje njalo, kwaye kumele azalisekise umsebenzi wakhe. Ayinakuba lolunye uhlobo. Nzafuna umqolo wethoba kwakhona. Nditsho naye. Lo okuza kwakhe kusemva kokusebenza kaSatan. Namandla akhe onke nemqondiso. Nezimanga zobuxoki. Nako konke ukulukuhla ekokungalungisi kwawo batshabalalayo kuba bengayithandanga bengakufumananga ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe.
In 1 Thessalonians 5 it is probably written that we are not destined for wrath.
Incwadi yokuqala uTesaloniki isahluko sesihlanu kubhaliwe mhlawumbi kuba asimiselwanga ngqumbo kodwa simiselwe ukuzuzana nosindiso. Apha siyafunda ngoba bakhona abantu abazawukholwa ubuxoki ngokuba bengafumananga ukuyithanda inyaniso. Abo bangayikholwa inyaniso bangenalo uthando lwenyaniso abanayo into eshiyekileyo ngaphandle kobuxoki nokulahlekisa kokungalungisi. Abo bangasamkeli isithilelo selizwi ngawo umoya baza kuwela yonke ingcaciso umoya othile oyinikayo. Soloko kukhona ukwahlula okucacileyo phakathi kwento uThixo ayenzayo. Soloko sisiva uMzana uBranham esithi uThixo fumene usekele yonke into kusithilelo. Wayazi kanjani na uAbraham into eyayimkholisa uThixo? Gxebe uAbeli into eyayimkholisa uThixo ukuba yayityhiliwe kuye kwaye waba nokholo olubambelela kwezithilelo singcwele. Njengoba namhlanje ndiye ndaguqulela intshumayelo kaMzana uBranham, ewe indawo ethile yentshumayelo, hayi intshumayelo yonke, iphantse malunga namaphepha angamashumi amahlanu anesine. Intshumayelo ende kodwa inentsebenzo enkulu. Andiyazi ukuba iya kupapashwa nini na kulo nyaka, mhlawumbi sheke okubini okanye okuthathu kukho. Kodwa intshumayelo enentsebenzo kukhona iingcinga ezintsha mna ngokwami endingazange ndazibona ndaziva ngaphambili. Uyayiqinisekisa umzekelo 10 abaprofeti kumnqophiso omdala babenxiba amafele egusha. Siyafunda ngako kumaHebhere isahlo seshumenani kuba babehamba benxibe amafele egusha besemqolombeni ngokunjalo. Waze wakha ibhlorho phakathi kwabalusi negusha naphakathi kwabaprofeti. Iyamangalisa nje, iyamangalisa. Kodwa andifuni nje ukuba ndonento, kodwa le ntshumayelo inomxholo othi kancinci nje, le ntshumayelo yangeChristmas. Kodwa isipho esiphayana sinamandla, isipho sinamandla kuko konke nje ukubaluleka. Ndiye ndaphaphama kakhulu kule ntshumayelo kuba ineengcinga ezintsha njengoba benditshilo. Inamandla kakhulu nditsho nakwinkosi yethu. Kunjani eyizisa yonke nje? Kutheni kwakumele azalelwe phayana esitalini? Kwathini waba nezipho ezivela kubalusi, watshila zonke izimfundiso zezifundiswa zeBhayibhile yonke le nto? Kule ntshumayelo uyayiveza, uyazikhalimela, kodwa loo nto andiyifundanga mna, andiyanga kwizikolo zeBhayibhile. Loo nto ayibhekiselanga kum. Ndivakalisa icebo likaThixo naphi na apho ndinethuba khona lokwenje njalo. Kwaye ukuba ndiyalinikwa ithuba kwinqanaba eliphezulu, ndiza kuvakalisa kwinqanaba eliphezulu. Ewe, yinyaniso loo nto. Kodwa sake ndihlale ezinyaweni zikaGamaliyeli, ndingasoze ndihlale phayana. Kodwa ndigqiba ukuthetha nje, uyakuva amatyela amaninzi kulaa ntshumayelo. Kufana nje ne-raincoat apha kum, iyaqengqeleka nje ihlapha kum. Apha iyaqhubeka umqolo weshumi elinanye. Nangenxa yoko uThixo bathumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakhole bubuxoki. Cinga nje, ukuba uThixo uthumela inyaniso abantu abayamkeni ngoku abathumele ulahlekiso ukuze bakhole lo lahlekiso baqiniseke ngako bazive benamandla becinga babalungile ukuba uThixo uzisa oku ngoko bade bazive besikelekile kuko ngoba inkohliso kumele bakholwe bamkele ulahlekiso olunamandla ngokuba abakwamkelanga akhange bayithande inyaniso ukuze basindiswe. Masimbulele uThixo ngokubeka uthando lwenyaniso ngaphakathi kwethu. Esi sipho esivela kuThixo ngaso sinakuqhagamshelana noThixo ngomoya. Umqolo weshumi nesibini ithi ukuze bagwetye bonke abangakholwanga yiyo inyaniso. Basuka bakholwa kuko ukungalungisi. Nonke, neyazi ngicinga uba ndikuxelile kwileta ejikelezayo yokugqibela. Nkosi yathi kuyo, ndazalelwa oku, ndaza ehlabathini ukuze ndiyingqinele inyaniso. Wathi, ilizwi lam liyinyaniso. Waze wathi ezama izimvu ziyalivila izwi lam. Waphinde wathi nina nindiyiva ngokuba aningabo abenyaniso. Wakuthetha ukubabhani kodwa bonke abenyaniso bayayiva inyaniso ngovuyo khona ukuqhagamshelana entliziyweni zabo kwinto uThixo ayithethayo elizwini lakhe aze ayitshile ngomoya wakhe. Kuba bonke abangayikholwanga inyaniso bazawugwetywa. Izoba indawo enkulu kakhulu asinakuyitshintsha kodwa sifuna kangoko kusemandleni ethu kuba sibeke inyaniso phezu kwesiphatho sesibane. Ayikho into enhle ngaphezu kokubeka inyaniso engcwele kwisiphatho sesibane kungekho kuthandabuza. Ingaba ucinga ndava kanjani na? Kungekho kulibazisa. Kungekho kusilela kwangaphakathi. Ndathi ngokulungileyo ndazisa. Into endibona ukuba ilungile. Ndazisa nokungqinelwa okuseBhayibhileni. Asidingi uba sibambele mva. Uchase noko. Abanye bazawunyanzeleka ukuba bazilungise. Ndathemba uThixo asinceda koko oko. Kwenza kuxela uba kutheni. Kakhulu xa kufika kubunye bobuThixo. Ukuthobeka kukaYesu Kristu. Ngokunjalo. Yenza loo nto ukuba bafundele iBhayibhile ukuba babe nomsindo. Bangazizama yonke into. Bazama ujika bayijongise phantsi naphezulu ubunye bobuThixo. Noba right noba wrong akukhathaliseki. Abanako ukuzifumana isithilelo sikaThixo abanako. Kwaye ungathini xa uThixo sinike ubabalo uba singagcini ezi sithilelo sinamandla kuthi kodwa sisenze ukuba sifumaneke ebantwini. Kwaye ukuba loo nto ithe ayikholisi iNkosi ukuba sishukumise iintliziyo zabo sivule ukuqonda kwabo sibakhokhelele ekuyazini inyaniso. Kuba nathi kumele sibuze uba yintoni inyaniso kwaye sinomnye othi ndim indlela ndim ubomi ndim inyaniso. Uyinyaniso ethe yatshilwa ngokomntu ubomi obutshiliweyo kuko konke. Ingaba uye ubufuna uthini mzana uSmith? Ewe, izababa umngqina kubantu abaninzi. Iza kwenza kuxela kutheni. Khona indawo epha kumaRoma, mhlawumbi kumaRoma isahloso seshumini nanye xa amaYuda enziwa ukuba babe nekhwele. Okokuqala nje, ulwazi olucacileyo lukaThixo kumele luveliswe. UThixo kumele akwazi ukuzityhila. Xa bona bezaba nekhwele, ngabantu abangengobantu. Njengabantu bakaThixo bona kumele ukuba benziwe ikhwele ngabantu engengobantu. Payana umprofeti uHoseya uthe nina ningengobantu bam niyawubiza ukuba ingonyana bathixo ophilileyo. NgokwesiRayeli abantu bathixo bazawukwenziwa ikhwele ngabantu angengobantu. Kodwa hayi namhla amayuda athi nina ninengcinga yenu nathi sinethu sinokufunda kwethu kweBhayibhile sinokwethu. Nina ninokuninzi thina sinokuncinci kodwa kumele kufike umhlapho azawungqina khona uba inkosi inguthixo eyinyaniso. Ngokunjalo entabeni yaseKhameli kwakungekho ukuya emva nangaphambili, yayimeko nje uba inkosi ukuba nguthixo mkhonzeni kumele kube njalo kude kube sekupheleni. Ubungcwele bukaYesu Kristu kuzawumela uba bubekwe phezu kwesiphatho sesibane emva kokwamayuda akwazi ukuba avulwe amehlo abo xa lifika ixesha labo. Bazawujonga kuye lowo bamhlabayo kwaye bazawukulila bambambazele kwaye babe nentlungu enkulu. Kodwa uThixo uza kuwavula amehlo abo. Ndiyakholwa ukuba kuko konke oku esinokujongana nako namhla yanga nguThixo asikele ilizwi lakhe kuthi sonke, abe nathi sonke. Amen.